request na magang bayaphezela baphuma ama outer serious ukuthi wathi ba ama umanju ama rozontonto abodenvelisi ama Africa Day angithi understand ukuthi manje njengoba phethe isquadron baba phona wasidala ukuthi kanjani ngokora past baba bese ngokora bashake abanye babhuva angithi manje babala wasidala ukuthi kanjani.
Jandy.